or maybe.
Vamos lá, chama. Yako sura na tabasamu, tamu yangu nishiamu. Kwenye kilingi wenda mtalamu, nimepata ewama. Kwenye utulivu nipacha chandu, yendo kitabu mendo kalamu. Sito kulete alti lasi, nina upaka kifoyo basi. Upendo tautunza kwa nafasi, nachotaji kusema I love you. Wanitibu yangu maradhi unanyenda, siniache mwendo kasi kwenye wali. Mekoleza hiyo nazi, nachotaji useme I love you. Baby, baby, baby,
Bolingo na yoe kami singa moto ya vale. Música todo tinga na yo, oh, na lingi yo baby, oh, na boni yo baby, oh, oza yanga ya motema, na 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 na, na koteka yo jama, baby donmo justa ma, oza yanga ya motema, baby la 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 yo.
Wanitibu yangu maradhi unanyenda, siniache mwendo kasi kwenye wali. Mekoleza hiyo nazi, nachotaji useme I love you, baby.